nsanye ebirowoozo na buli asobola ajja kw'ensonga olwolwo tufune n'enjawulo ebiro kati okisizza nayatutta ekizibu kasuza agamba agenda mpulira abalala bakuyita kulaluka engeri gyoddira okukoowa n'okuyita okumala ate olulalo omukozi okumala olwalo lwasanyuye yoolekedde ntuyo kuba kyetutaganira mpeera naye ate akasozi twolugendo miranga baziganduulu kukuba byoweekooza misango kwewunikana kwekubagiza abyo byolekedde akadde akajja ate kasigadde akatono nze siwitegeera siwitegeera obwongo obundi kubikuku kyukirako ludigida akaaba olwiro owalimpa ku mbisi njiboyo kwate nakwogerera lulwati nze sirina ku byanseemu kasozi agenze tagumanyi womi kyakulabirako kikambo ekikuba entiisaano okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisaano okwennyamira kakabuusaawe wali entiisa eyasingiridde okuguma kwanemya abalala bwe batyo ne bajja emitima emitemu y'okumanya nti abulina aluma n'ogwengulwamansi ekitalo nga batayira baweneenya endowooza zaabwe ezirimu obusagwa bunzaza tabujja ku kisolo nange nfa akamba kandi ku mabiga ye kasozi yagaanya agamba nti ng'omusadde obulumi mwali mukanyo tebugwana mulala yadde okuwoonyako fe tulina basudde kuyamba ono munnaffe eyamira obutalo nayatula nti agenda tukuwa saluti tusaabasira kale kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira omubiri gwanjiwa olutiko kasozi we yala nga ncabanga engenda nze kasozi yeyansi gye bukunjane kulirwa kusanyula ennongo nange bwe namusaba obuyambi teyakaluma kale nnuma omwoyo kyekyandeeta kirinnya ntikka eri mukama wange okuyamba kyokuba kuno gw'omusango ku buli eyassa tulina okuliwa naawe weyibaloolekamu kano kalagaane tekajja buliika ate yeebasudde agamba basonga mu banno tegeka yokufa kola iyo kasozi kyali naawe mpaawa yawula luno lwo lulinga lujegere makowaage bongera ku nnanga lutuligisanga obuikiso lyeyalika wakoma olwesa muve ne ku bakazi be mwesibako mbunno lwe balutayisa olimba kino kiri ku njuyizo mbitonyumya dooda mate mulina musango nebaza baleese obuyambi hama ne basudde ne mukaabya naye ne neebaza n'omukunja ola abandi abanja obulala nabye tusoma bitugamba nti ekizaalo omukazi mukimanyi kikisaanawo kityo mu bwangu nga sikirize tulina okuguma temukweya majoli namba sebo mukama wange sabazira newabeeranga obuzibu abaana bajjanga njakuwa obuyambi neya majoli namba sebo mukama wange sabazira nayana nerigani bajjanga buli lwe balisanga nga waliwo ekyemye tukusiibula tukusabira eri kitaffe alamuze busaasize munsobiza okunsi owummulire mu mirembe bambi ndabiranga nnyo kasujja tulamusizanga nebbire lutaaya n'owomukwana mabirizi ne bamuzisa bona bali abalala otulese munnaku ya kitala tusso togenda kutuggwa ku myoyo akuwummuza emirembe mukitangaala ng'omuzira kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumbasaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumbasaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumbasaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumbasaaya.